Music.
Keka jam situsha overtake. Wanangalia taza break. Fukia bounce mgu kwenye gesi. Traffic case. Sasa ni mawatili ya uso wa man. Mask off, no cape, no miwani. Pupu, pupu, pupu. Attention please, naona tusikilizani. I don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.
Hakuna Mungu kama we baba. We unaweza. Unatashini. Hakuna Mungu kama we yawe. Na imba na kupatisa. Uwe shini. Hakuna, hakuna Mungu kama we baba. We unaweza. Unatashini. Hakuna Mungu kama we. Na imba na kupatisa. Uwe shini.
Kama vipi wana miujiza. Your anger, your pride, yourself. Nyeshe the lady to see that. Flats inapishana Dubai, UK, Paris, USA to Madiba. Kukuta unakula bata wakati jana usiku wamekesha na kuombea shida. Show them you doing fine. Take a snap little quick wa postie wape feedback. Show them doing fine on your own. Wakukuta kwenye lami walikuacha kwenye miba. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.